up on love, been a stress. Anania mini sana najiona niko blessed. Lakini pembeni kuna moja nanivuta kama mzinga. Nikijifanya najizuia dakika mbili nishatinga. Nakupa siku moja atajua full story. Atajisoma usoni kama nangalia IG story. Yeah. Kosa ni langu ila jamani yule jamani sweet. Akinigusa tu najisahau unateleza bila seat belt chap. Nampenda ila nimechemka moyo na uma. Najiona nime mess up asijue. Itanipa pressure mana yule mwingine kaninogea fresh. Nampenda ila nimechemka moyo na uma. Najiona nime mess up asijue. Itanipa pressure mana yule mwingine kaninogea fresh. Mwingine ni vibe ananipa ele feel. Akinitazama tunajisahau kuwa ni miss loyal. Anasema njo sasa, mimi nasema siwezi. Lakini dakika mbili nishajikuta nimemkimbilia. Sipendi kumumiza ya mapenzi ananivuruga. Ninachagua nini wakati saa zote ananivuta. Mwe wangu wakijua hilo penzi jua linavunjika. Na mimi nitabaki na story ya niliteleza. Nampenda ila nimechemka moyo na uma. Najiona nime mess up asijue. Itanipa pressure mana yule mwingine kaninogea fresh. Nampenda ila nimechemka moyo na uma. Najiona nime mess up asijue. Itanipa pressure mana yule mwingine kaninogea fresh.